halkani waa shabakada warbaahinta edennews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiq ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
xaafado sababtoo ah darisinta hoob lan helna ma helo amni sugan ma helo qofku waa la faday inuu isku wargabo darisgay inuu isku wargabo idiotis inuu isku wargabo walaha ka zaa'idi xaafadiitis ha ka saa'idi lan ka wala qarxiyo ama la wala dilow ama amniga xalaayo walin ku yaabe qeexeen inuu si neela dhaladi ama dhalni ama na dhali ya loogu yaa xaqiiqa ah marka hoob una amaan aan siine meel uu iifada aan siine raashin aan siine if fortis iska shaqee us una aan fududayna man fududada samay la raay inay us qarax jeysada
magaay meel dare qasim iyo abdani dare anti usni mid kale sidiidas hibna hadii us in jimaa qof kuma ila raay lan kun taama banye walma yanka dareen aad dirseentii qaabki oo hadda oo lama dir bay walma fadaane dad ku qolle badiidka arlaan ha ka toosi bilaan dhamaay hay bilaantii oo bilidku roogta la niga naxariisna hoob haan lagna naxariisna naxariis kale ma qoyaysa haay shool ku qabade bilaantii dilan haay shool bilidka roogana wal dile hoob haan la dilan nabad kale leh lama leh ana may gabe reeyga in ha jeediyay xaafado dhanka daray anti xabarta roogta bay dhow roogta hartisha banaanka ku qoyay dad dile yeena nabad hela.